Menya hafi iri kugoresha, ni nkurobesha, urapfusha kuko ndi kasha.
Ain't nobody parking it. This is the Hollywood clinic.
Duhindura vibe mu village no mu mugi, tumanuka turi kubisaje n'ibinigi, duturitsa club fata shot y'umunyagi, dukora amabara tukahasiga imisigi aba baby kuminyigi, fata inyoroshi zo buruzi hiyo nigi, na miyo biya n'urumogi, dufite kugurutsa kagoma mu mugi. Ye muka jas manuka nyikigi pis pis ndabayisha inda iri bunemo kubu kis kis bunu zambi bone maze manuka iyo kis kis ibi bintu nibwo bwa mbere bibaye ku isi ndimo ndaryoshya ndimo ndanyosha niba uri kugwamo nafungo pfusha imeri imeri tibi byana birakosha niba bite mu bwo buwanyu bushisha
ku mashuri n'amanywayi n'amanika ku mahayilayiti wakumye kurigirana n'uwo mutabana mpaka mu gitanda ndikwijijisha inyaha iri kunkoresha ni nkurobesha urapfusha kuko ndi kasha
turi mu mabara ntidukeneye ubushiri change that style yami yami new shit wowe unshyira ku isi res bank that side banagiye furi buhuri gari gatayi kora kora imbuga nigani ifufu na mbwegege yanyinjirira y'ubufu izo n'amaniga ziyafata ku ngufu nizigwamo zitarasoma kuri nguvu ndimo ndaryoshya ndimo ndanyosha niba uri kugwamo nafungo pfusha imeri imeri tibi byana birakosha niba bite mu bwo buwanyu bushisha
ku mashuri n'amanywayi n'amanika ku mahayilayiti wakumye kurigirana n'uwo mutabana mpaka mu gitanda ndikwijijisha inyaha iri kunkoresha ni nkurobesha urapfusha kuko ndi kasha
Beat killer.